Ayyanar Recha onkololesa dabre gegge samirrati jar solibiya ra microphone samudan je kumsa kakasani duana mota shantamishani sababata ankan njedaman namota lamarrat arabana langa Ethiopia himannade sejira namota lamen tufa malkafi kadir bada so jedaman irratti abana langa imanna banusa ka gabase maddodu Ethiopia kesa kafana jeramu Namoonni guyyaa sana ayyaana cirra turaniif mormii keessatti mul'atan waa'ee mannaa kanaa maal jedhu dargaggoo qophii guyyaa irreechaa sana irratti mormii isaa dhageessisuudhaan sabaa himaa adda addaa irratti mul'atee ture Gammadaa Wariyoo bakka inni jiru Masrii irraa subsiisnee jirra Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Magaalaa Bishooftuu keessatti onkoloolessa lama bara 2016 ayyaana Irreechaa kabajuudhaa uummata miliyoonaan lakkaawwamutu yaa'e. Gaafni sun ayyaanota Irreechaa kaaniin garuu adda ture. Uummanni kaaba kibbaa dhihaa bahaa fi giddugalaa garas yaa'e sun diddaa mootummaadha qabu mul'isuudhaa harkasaa wal qaxxaamursiisee ayyaanichi gara bakka itti kabajamu gara hora arsadee deemati ture. Baay'ee odoon turin malkaan nagahaa fi bakki waaqeffannaa gadadoodhaan liqimsame. Mormii ka'een walqabate humnoonni mootummaas gaazii nama imaanus dhukaasu jalqaban. Lubbuun namoota hedduu galaafatame. Tibbuma san mootummaan lakkoofsa namoota ayyaana san irratti argamanii jeequmsa san keessa du'anii 55 jedhee ture. Himannaan har'a abbaana langaa namoota lama tufaa malkaatii fi kadir badhaasoo jedhaman irratti banekaa lubbuu bade 55 sanii. Isaantutti gaafatamaa jedha. Oduun faanaa biroodkaastiin karaa marsariitii isaa baasee akka mul'isutti himannaan abbaan alangaa bane himatamaa tokkoffaa tufaa malkaarratti jaarsoliirraa maayikii saamuudhaan himatamaa lammaffaan jechuunis kadir badhaasuun immoo bilbilaan jeequmsi akka uumamu qindeessa ture jedha. Haaluma kanaan egaa himatamtoonni kun lamaan yakka shorokeessummaatiin himanni irratti banameera. Ayyaana Irreechaa bara 2016 guddicha hora arsadee irratti gaazexeessitoonni biyya alaa baay'inaan argamaniif turan. Viidiyoon isaa waraabanis mormii sun maal akka fakkaatu addunyaatti agarsiiseera. Mormii sanaan dhageessisaa tures nama tokkoof lamaa miti. Hundi keenya ayyaadannu garuu dargaggoo maayikii qabatee akkana jechaa ture. Viidiyoon gaafas waraabame sun akka ragaa ba'utti uummanni achitti argames jalaa fuudhee wajjin mormii isaa dhageessiseera. Namoota lamaan himataman kana laalchisee ammaaf odeeffannoon argan hin jiru. Funduratti maatii fi abukaatoo isaanii barbaannee an itti deebinu ta'a. Harraaf garuu haaluma yeroo san jiru akka nu yaadachiisuu fi nama lamaan amma himataman kana hoobeeka jedhee gara Gammadaa Wariyoo bilbileeraa gara mariin isa wajjin godhettan sin dabarsa. Bareen Gaddaa Irreechaa irratti hora arsadeetti mormii agarsiistee si malee namni biraa maayikii abbaa gadaarra gaafas fudhatee jira moo kuni maqaa keeti wanni beektu jira?
Naannoo sanitti namni maayikii abbaa gadaarraa harkarraa kan bute hin jiru. Abbootiin gadaa naannoo san turan ofii isaaniitiin maayikii dabarsanii dargaggootatti kennan. Malee nam tokkochillee kan humnaan isaan irraa bute bakka sanitti hin jiru.
Egaa ati viidiyoo irratti argineerra maayikii fudhatte nama biraarraa miti?
Dhuba an maayikii ijoollee biraarraa fuudhe malee abbootii gadaarraa an hin bunnellee. Ijoolleen anirraa fuudhees abbootii gadaarraa maayikii hin bunne abbootiin gadaa ofii isaaniitii dabarsanii dargaggootatti kennanii.
Ati ayyaanichi yeroo jalqabu qabee amma dhaqxee maayikii fudhattu sanitti achuma turte jedheen yaada. Ani himatame nama lamaas himatamaan lammataa kadir badhaasoo jedha. Kadir immoo waltajjii duuba ta'ee bilbilaan waan kana qindeessaa ture jedha himanni. Namni sin bilbilaan itti haasa'aa turtan qindooftanii dhaqxanii dhuguma duuba namni sin qindeessaa ture jira?
Jalqaba. Ogummaa namni nama qindeessaa turellee hin jiru mormii ofii karaa nagahaatiin dhageessisaa taateen humnaantee wanti takkallee hin jiru namni bilbilaan tokkochii kan dubbisellee hin jiru iyyuu abbootiin gadaas maayikii ofii isaaniitii dabarsanii kennanii hanganamaa kaasee haga taatee wanni hunduu raawwatamutti achiin ture waan ta'eef waa hundaayyuu quba qaba. Wanni bilbilaan hoogganame tokkochillee hin jiru waltajjii duubas namootuma mootummaan kaa'eeru malee. nan to kulle dubo waltaji sani akan turre kan argen kanuma nan argi
ayega akuma beknu namni hundi media na dunya Reuters fi AP baye na video warabira nan argine maiki qabatte si iyan mormit dagechi sature si motumarra namni si qunname matike qunname jira argasi
himanna nan ratti wanane ani woni dagelle injuruyu ani kan jolle kanini arge jolle kanini alqamani beku makamisani ko farzan dibichetu manarge enyo nanni no hudane injuruyu nanni bidbila na chiduba tae no gonille injuruyu baikin karamanaga atin abboti gada rangara jolle darbe homa wadi baran nan woni tae woitu injuru halero sa wini injuru woli wal kabatetini manni murmi dage satre an emotionali matetin gara chambetu jolera maik e murmi dageese wanni hunante to kulle injuru kambe ku kanuman
tolega amma mormi sani wal qabate namota motumane lubusani darbe jedu shantami shani ega dabanni mirgan ala namati farmu fi odefanno party mormitu congressi federala oromo qabu mumon sani olijeda sanisne namota shantami shananni du anjede motumane gabase kanarra ittigafatamumma anqabu jara kana lamani tufa malkatif kadir badaso jeda ati achi turte akka argitetti ofiketi ijaketi argite nama achi turetti badi saniti wanni sango danjira mormudan alatti namonni kun akka lubbu sani darbu
ko fa umanni harka kulla be mormi sa khara nagatan harka uljala qatamu sudan sagale qofan takau sundarbatin fundus yani khara nagati umanni mormi sa dage fatimale hunna woni te kulle injuruju yollen kunni woni sa balle sam to kulle injuruju ti kafumma kafatu ko mormi da male yollen tiyu mormi leo ka gege ste achugubba ti mormi ka ulbe maiki yolle achugubba tirra fu etin kan mormi dage ses ana bilbila woni en woni le wolku nama turreyu mormu rambo mana ma yakki jisuyu karana ga ti mormi yollen
haye
umale kafata chokko gotumada
yero dura dagtani qabe achi gechani mormi hala itikastan erga mormin ka emmo wan ummamesan akamit ifsita
jalka barra khajin mormin yero tumtre barkumala fi kudaja kunbe kumu nanno yetti tokai ansalga fi mormi gudda sutre oromo ammo sarar geteni hayan ficha sanarati ummi oromo allati hundana kitti wolke kati barku mara ijah sanke sattira wati hunda yu motuma ronfata kana mormatin ture karamalaga tin morma motuma namo akuma bara san ta satri umma naga kanarati kati sukanni sa sarra wati
samboda ergabate jireni ke akamti jijirame ati barata barumsa sadarka lamafa o kanis high school turte jireni ke amam jijirame amma duwati debite rolaltu maltusti dagama kuni jireenya ke jijjirera waan ma ifa jiru akkamitti jijjire maltusti dagama
ya duga da ani barata kutu ku da kaase mormi sa mormi zarratti walqabati akajarate lubbu ko baqate ani achi miligation yamasri sele jiru yarratti baa di baas bi haala marra jiru fi ani yarratre kokon tiyu bae namatul faqa jirum bakalle tre heriyotam kotit bae madani midan guddan ge hanga ga kanustale jiran dira erga namata kabu amalle akum durani murmi dage satre halu managa ten kara nagahati murmi ke namotuma garum fata kana akanu rabu murmi dage su kana motuma nis gafi ummata kara sirri ten gafi isani devi sushi kaba Mormi
Sani dage dage su kabani gira tole dargaggo gamada wariyo baye galatomi fayyata i
ayel fa lutin
mormi matantonni qesan dage fachuda manni murticha camsa digdami afu barakuma lamaf sagal akala kofsa etiopiati bellama kenner